gira nka sinibaza impamvu twagira mu wenda yaba yaragiye tufara katekereza ibindi bintu ariko nanjye nayigira mu rwego rwanjye nkavuga nti uramutse ugiye nakwangiye cyangwa avuga nti ugenda ariko unzanire ibyo bavuze niba utampisha ukambwiza ukuri ibyo mwaganiriye aho ngaho numvaga ko hakozemo ikintu cya transparency kuri njye rero ndarengasanga kuganira kuko niyo nzira kuganira bituma wumva icyo undi muntu enopoza agutekerezaho nk'uko ubivuze uti ibyo twamubazaga ntibabasha kubisubiza none wewe wahavuye ubona iriya sisiteme nk'uko bayita nk'uko Faustin twagira mu bavuze ngo ni ukubatongoza iriya sisiteme yo gutongoza urere ugasanga FPR iyo utayikora niba iyikora wasanze objective yaba ariye ni ukugira ngo bagutware wowe ujye mu Rwanda maze uve muri rya shyaka batakaze umwanya batakaze ubushobozi rufite muri rya shyaka
ibyo nibyo iyo politiki yo gutongoza bayikora nibyo mutima na bari abarwigema sesini baraza bagataha wenda nuvise ngo ni abagasana bazataha n'abandi abenshi babikora bagataha bakabana imyanya ariko kubikora ku bantu bose ntabwo bishoboka rega ari abantu batagurwa bihagazeho nanjye ndi muri abo ngabo nta muntu ushobora kungura ngewe yari mfite kariyeri mfite ibitekerezo byanjye nemera niyo mpamvu n'umuntu ushaka mu Rwanda mba nayibonye kera mba naratashye nkayikora kuko nari mfite amashuri narize mfite ibyo nagenda gukora mu Rwanda niyo politiki nanayikora ni ukuyoboka FPR kandi mbese nshobora kubikora kuko hari ibyo nkinenga byinshi hari ibyiza bakora hari n'ibibi bakora rero mu byo banenga mbahanaze n'igisubizo kwavuga ni mu mufungura urubuga rwa politiki muri mufungura izo mfungwa za politiki mufungura abanyamakuru muhamagara amashyaka muganire ya opozisiyo hanyuma mushyireho guverinoma y'inzibacyuho ihuza akemura ibyo bibazo byose hanyuma igategura n'amatora adafite ibyo ni byo bitekerezo byanjye abantu rero uvuga ngo utonguza uvuga ibyo ni byo bibaho rwose ariko ikintu nagayeyo twagira mugu ni uko byo nyine agiye kuvuga rwihishwa bwiyongorera abantu ngo bari abantu baragiye kandi twagiye ku mugaragaro tumubwiye tumbwiye ko yanze mbwira ati tunamubwira ko tuzagenda adiputifu ntabwo twagiye twihuba kandi tuvuyeyo nta kugeza hamagaze inama ngo vuge ati bari abantu kuki mwagiye twari dufite komite egizekitifu dukoramo inama dufite dura politike kuko amahirwe inama ngo avuge abantu abandi bitonotse kuko bitekerezaho kuko bigenda nk'isa ku bundi ntabwo ari byiza iyo mfata ibyemezo ngo avuge ngo iki
n'ikindi nanone ufite droit yo guhura n'umuntu mukaganira andehoro yo kuvuga iby'ishyaka kuko ndumva ntabwo uri umwana ategeka ati ntuganire na kanaka usibye ko nko mu ishyaka wa mugani kugira ngo mukore muri transparence ugiye guhura n'umuntu waho profile nka inyumba ruyizi yawe ugombye kugenda urepresenta ishyaka ryawe mukaganira n'ibintu kandi uzi ko byagira inama ishyaka
ibyo nibyo kuko ntabwo umuntu ashobora kukubwira ngo uzabonane na kanaka ntimuzavugane uri umuntu mukuru wubatse ufite urugo ibyo ntabwo bishoboka kuko no kuvuga ngo ntuzavuga n'umuntu umwe muri FPR bishoboka ko dufitemo n'inshuti dufitemo n'abavandimwe hari aba mu Rwanda abintu bose nitongera kubavugisha ibyo rero ibyo ntibishoboka
ndakumva nari nguciye mu ijambo
nkuko naguha nk'urugero hari nk'umuminisitiri wahozeho kera wa siporo umuntu twari tuzanye kera dukinana umupira ubundi twaga Joe Habineza ageze muri Canada nagiye kumwakira turadusangira inzoga turavugana abo bantu bose nzaba rero kuvugisha nabo kandi ngo ndabazi ngo nuko bari muri FPR hari n'undi twahoze minisitiri mbere ye twaba Bayigamba Robert na Bashino bakira tukina umupira wa volleyball abo bose bazi ngo turavugana ndetse kugira ngo buraze rero kuvugana n'abantu azi kandi abo bose uvugana ukababwira ibitekerezo byawe nakubwira ibyabo baguhindura pozisiyo ndakubwira ngo ngwino mu Rwanda rero ubwira sindaza nti hari abafunzi ndaza nti uzindukana imyanya ejo bundi imyaka ibiri umuntu mwamufunze agarutse yirukanka y'imizima so ibyo tuze nicyo tubiriye ubu rapi byarimo ngo wagiye kwirukanka ngo nyuma y'imyanya ibi ngibi ntabwo bishoboka rero ikintu mvuga cya foto yakoze ikosa ni ukutagira konfiyanse udahamagaza inama bya politiki nicyo bintu tukiganireho kuko ibintu byose kugira ngo ahamagare twe tumaze iminsi twandika amahoro bari kugira icyo kinini cya nyuma cyaje kiyongera ku bindi yaba rero kujya muganga nyuma y'amezi ane nyine twavugaga adasubiza tubaza ati imitekano n'abantu bazataza umeze ute abantu bazataha nk'uko wabikoze na Jamil Tura kujya amatora uhamagara abantu umaze gusubira mu Burayi abantu basigara ku munigo abantu barafungwa bazira we ibintu ntabwo dushobora ko byongera kubaho niko twamubwiraga tutubwira tugiye sitarategi yaba umutekano wacu n'abaturage batuyoboka byo tuzabikora gute bagenda gute ibyo tuzabisubiza
ni ikibazo cyiza kandi giteye inkeke ku munyarwanda wese aribaza ati impinduka ya politiki tuvuga mu nzira